kupata we mdogo kwa ajili yangu Mungu amekushusha kitunguwe na ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichugu ni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya gorojo rangi kama unaoga mafuta oh my, my, I don't lie girl you know it's in my life in your eyes, I don't lie girl you know it's in my life when ora dunia baya sikia my dear usije nikimbia tulia mile niwe na wewe
usiseme
namba kina kuna kuna
mama siemi
Mola amenipa sauti nime kuimbia wewe I woman of my life baby mama nakupa mabawa fly nani hata doubt apime siri wako wewe my to be your wife on a drop in the kumungine why chama penskina kipime unedha hiri upino wangu usije kunitupa wewe sina mungine nasitupa jilicha kuolangu moyo wangu nakupa wewe chocolate kala nile line Lips in my foot and as in a shine Was a kongara, you design me Thanks to the Lord, now you are mine Sema pwani ya mabara, hope you find me Toki toka out, you took on your wine Figure 80, kinara, sio 9 Unapenda wasafi, tutako sign Wendo, mama, 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 mama. Shukuru mola kanijalia Mrembo wa sura hadi tabia Na kila sababa kujivunia Yani kila kona umetimia Napenda manu kato kinukia Ukinigusa nunazimia Yani kama ndege na wanae Tuokele na tupae Kwenye kiota tukakae Ninawe Ujini kubebe wa shangai Unye uchungu wa kazae Tukicheza kuche kuchi na hotae Minawe Unakula bia wala unafido Chuchuza kunitoa maticho atavaibu nia Bado uko simple unapendeza Shepu sini kiuno kikiko Chumbani wanipa madiko diko Kifungua koki ya nini mafuriko meniweza Oh my baby, tell me. Tell me. Oh my baby, tell me.
DJ Rush.
Tell me.
Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim Mon amour És destaque de todas as rosas que tem no jardim No jardim Essa forma você é louca Me deixa com água na boca Quando toca Meu body fica na lume Vamos pra mamá Pra papá Por fazer essa menina Menina Mais linda do mundo Exata o choco, choco Que eu me toco A mamacita que me tombou Que me tombou Exata o choco, choco Que eu me toco A mamacita que me tombou
Umezaliwa Mtwara Tanzania, huko kijijini Chitohori. Hapa mjini nimezamia, ndoto zilikuwa kucheza boy. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy I'm sorry. Swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sini kanza kuima. Mungu siasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina zanda ni ndani mara hamu anavimba. Atapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana mola ndo mpaji. Hey, now I make my paper. And I bless my family. Pole walo nicheka.
Never na marashi mwilini wao shombo la samaki ya kwa kunyuzi tisini sao zinapika mpaka laki. Tunawachoma kama nungu nungu, wanakesha kama sungu sungu. Baby Jackie Chan mtundu adina kuimbia kizungu. Girl you have that thing and I call you pin. Girl you motivating a liar. And I'm your king and I get your ring. Cause I wanna make you my wife. Girl you have that thing and I call you queen. Girl you motivating a liar. And I'm your king and I get your ring. Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, I know. I just want beside you. Give me that, my baby, my phone. Yeah, 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 yeah. Give me that, see that you want for me.
Bad girl, how you are my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night though. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that I got that thing that I call you queen. Baby, yeah, you motivate my life. Baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that.
Hey, baby, wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple, simple. Akanaga maku. Kanavi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanavi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watabu inavuingia, funika kosea kushona. Kushona, hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana, na na na. Sema tena inabana, na na. Inabana, na na na.
It's crazy with the drama playing.
Badia, badia.
I like a simple style. My macho come in as a pungu. And it dimples when you smile. Vina mani pachike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. Kesho kawa danga. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi chana paka night. If you never see you no go sleep oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Batio, batio. Batio, batio.
Show me what you got.
Say batio, batio. Batio, batio.
Show me what you got.
baby, baby, oh. Can you all have this? Me, I know they kiss, I know they tell. Me, I know they drink, come drive. Now why I take Uber, come your side, oh. Body, they do me like say I billion, 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 billion. Making my money in billion, 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 billion. To give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys, they follow me, oh. But this your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed.
Professional, but could handle the way you take me to the angle. When the human being, I'm an angel. If you want to buy a car, I give you baby cargo. Kido go chango da chango, ongeza njonjo madokido. My sherry coco, wabali dini peyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuranoto. My sherry coco, nobody didn't pay your toll. He shall to partake him or go. Babu bibi kuwanoto.
Paranawe, Paranawe.
I want to see you dance.
Paranawe, Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe,
go.
Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe,
go.
Paranawe.
Paranawe. Hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka. Hivi unakamota, angapo ichanga JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepiga pasi. Sura mbaya dawa yake makeup. Uwe kiwembe, takula kikoro. Nimesha penda siju kasoro. Kirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vangi dodoro. If you want to my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. My sherry coco, kopari dini pejoto. Yundo ituange kokoto,
bebu
feku kama mtoto.
I go give it to you, give it to you. Oh boy, don't they increase? I know you see something in me. I beg you, come and give me. Yeah. I know they go to hospital. Oh, no, 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 keep your dissident pressure. And then I need da da da.
Panado, sitamo, anything for your girl, give me more.
Tatama, yani kama umepigwa shot. Tatama, ipe miganisho ya robot. Tatama, ukutamina di kwenye coach. Tatama, kwenye giza mama shika touch. Kataka kama noga, oh mama. Nakapandisi za buko, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchumumboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Ayotende tetema, oh mama tetema.
Tipa tipa tetema,
oh mama tetema.
Aya tende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Aya tende tetema,
oh mama tetema.
Tipa tipa tetema,
oh mama tetema.
Aya tende tetema,
oh mama tetema.
Shuka chini tetema,
oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngeta.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asabuza, doza, keza shongoroza. Kufachali kama mende.
Maria Rose,
boss.
Kungi limeboza, tuende nikupige nyembe.
Okay.
You make my mind go kolo, kolo, kolo. Ukinuna tunye toro, toro, toro. Sani pesa digi digi.
Wash.
You know ya digi digi.
Wash.
Funga kipinga mkwichi kwichi.
Wash.
Nikunyonge kazigi zigi.
Tete.
Oh mama tetema.
Tipo tipo tetema.
Oh mama tetema.
Aya tende tetema.
Oh mama tetema.
Shuka chini tetema.
Oh mama tetema.
Aya tende tetema.
Oh mama tetema.
Oh mama tetema.
Oh my god, it's very sick.
My life, I will never leave you. Come on, you keep on using it. Come in, you got to bar. I wanna be with you. Oh, keep on cool, I'm in you. No, 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 hola. I'm a chocolatina, caratu. I'm a chocolatina, caratu. I'm a chocolatina, caratu. I'm a Puro ni peware, puro machi parati.
Baby,
I'm Puro ni peware, puro machi parati.
Baby, I'm
away. Chuchuma kama vile unafua. Ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabula. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma, unitune sheki donda iyo. Chuchuma, unanyoka na konda iyo. Chuchuma, mwenye mlima kitonga iyo. Aika toto,
moto moto.
Moto moto,
moto moto.
Aibai koko,
moto moto.
Joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta. Shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa. Nikishika nyundo nipasue kichupa.
Uwe
Adam ko api
owe owe
basi muingie kati
chuchuma 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 chuchuma
chuchuma chuchuma chuchuma chuchuma chuchuma chuchuma
chuchuma chuchuma chuchuma chuchuma Jaja, your pretty jaja, 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 jaja, your pretty jaja,
jaja, your pretty jaja. I saw your love give me fever, all the time you come up under shiver, now you be the one, just believe it, la diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I'm gonna fight like John Cena. Atakama ni kwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vito, baby,
so that this long number one.
Jaja, you're pretty jaja. 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 Jaja, you're pretty jaja.
Bad girl, you
you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex. I got the room party, you can be my guest.
Hiya.
I wanna feel that taste.
Know you like it when I whine it.
Sakata.
You wanna pull up right behind it.
Sakata.
Feel the wave coming right in.
Sakata.
Get too close.
Sakata.
I'm a killer, baby, no lies.
Sakata.
You know I can change your whole life.
Sakata.
Feel it burning like a wildfire.
Sakata.
Get too close. I can tell you all love. See, you only wanna top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Didn't it? Hit it, hit it. Don't stop, bring it, body on lock. Feel it, hips tick-tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that gin got me lit. I put my hands on my hips.
When I'm done,
you're gonna miss me, yeah.
What you want?
Baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me.
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, oh, baby.
Tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left right do it just like that. All tight when you tiptoe. Funny boy, chinny chinny, chinny chinny. Bad girl, kakali ya penny penny. Tanka manini, ipo kwa ulimi. Movie ya chumbani nipo kila sendi. Got your body shaped like a cowler. I know you wanna drink with a bowler. So go down, show me the yoga. The sound of my voice, I control the stop. Kafa, kafu, kawe. Kaweka imeza, makwe. Nira, kudu, na ye. Kashika, mkongojo, wamse.
Bring that body my way.
My way.
Can't take it off my breath. Feel like you do ballet.
Yeah, hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe.
Moko. Siku moja moja, ukipata nafasi tukumbukane. Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijibane bane. Aha. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia. Ah, uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unanyongonyeza, na isila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza, yapo mionje onje mwezio. Benzili na nilegeza.
Kameni pekenya, kameni gusa kunako. Eh, kunako. Kani pekenya, kameni pofua macho. Eh, macho. Kanafanya makusudi, kama ataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kani pandisha midadi, nikimuona begi ya zikadi. Moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Chepula kela nikiminadi, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa keazi chaji, tatapa tapa kama mfamaji. Teke, tekenya,
tekenya.
Kani teke, tekenya,
tekenya.
Hama nishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke, tekenya,
tekenya.
Kani teke, tekenya,
tekenya.
Hama nikosa kwenye kwamba,
tekenya.
Yani mwala
umwala.
Munga soku, mwenye sauti nyororo. Mususu, ya soro ndomboro. La bandole chula buku, tua peluzi baka tumoro.
mambo iko huku, penzi twalila kwa soro.
Anipelekesha msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simbidu siko nzima nzima. Mkoroge sumu mune kwenye vijipa vya roo, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavive na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye kifike kunako. Obeki mushika diuno tamu kujumtu
chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Yani ni kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisi choridhiki, akili kisa ya nini tutoa nero. Nimekumbukiwa kipi, unanaishi, sinateji balaro. Oh, na ule utwanda mapenzi kushinda na mina wewe, ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata lia zaidi ya wewe, ila hii dunia na najichunga sana. Tena nandika huu wimbo, sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo, usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo, kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia.
Mungu kanipa nilichomwomba, mashallah, raha. Na wala sishiruki kuba tulimenisomba. Nala nala la jamani raha. Na kulinda kwa kunuti, nitapiga na jihadi. Pendo liwe madhubuti, wasingie waganga. Wapambe figuru shuti, wape chai kwenye jagi. Netu tamu kisikuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabusu, ni wachome kweli kweli wenye viherehere. Kia wakome ya soa usu. Bebe zima feni pepe, meleta kipepe hao ni pepe. Bebe zima feni pepe, meleta kipepe hao ni pepe. Zima kio yose, meleta kipepe hao ni pepe.
It's Crispy the Drama Guy.
Yeah, yeah. African beauty, nitinge moka na suti ama kijinzi cha kunibana. The way you so cute, nikiminaji karuchi, ndo mara ya kwanza tunaonana. Mana kizo na picha ulivyo baby face, Angelina Michael. Oh my god, na zile mwewe Insta mala udensi densi ya kisoni Michael. Oh my god, atasinduti kuko follow, na like na commenti kama kolo. Mwezako unanichanganya, hey, make it today na tomorrow. Usijaniwe kakiporo, yani ukanidanganya. Hey, you done make me my heart go.
Oh my god, I know
you don't know that. Kukunda chane,
Wagaranyo.
Nataka tuonane,
Wagaranyo.
I'm waiting for you, babe,
Wagaranyo.
Yeah, hola.
Baby, love me forever. Let's fly away together. Odomo do bodeka me pia ku sita wo beba. Ku si wo sudo wo. Nya me to do popo wo yi me fem pa dia no de fane ti enti na me kokro wo ki kasem de de ku masun fra na be go ntomi. Nya me me pe wa dia ne na ku kro me. Na se mi wu am fa so bo ne mbo me. Ni nya wo na me go he. Wo ni ni chee dia ne ntomi nu. I can't watch it, baby, tell me you coming soon. My girl wo dada ku to nu for honeymoon. Ka ho bra yes I be ba ne jane do.
Yeah, me name is I've been around the world. I will give anything just to be with you. You my everything, you my baby girl. Yeah, me best have become a woman to say.
You make me my heart.
I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice.
And I'm going nice. To my na kazuli shepo sura. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura. And I'm going to my lingo, na kazuli shepo sura. Ya upanga shingo, uko nyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Baby, go for me, I take a look, look. You don't tell when my eye dey droop, droop. You throw my heart away like you're a crook, crook. I dey follow you to see what you dey cook, cook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna.
Yoga 254. Contact for bookings at 0706-827-125.
Alfajiri mefika, anga inanga. Mvua inaanza katika, ghafla tumbo la njaa. Naweka sauti kwa speaker, mpato umeawanda. Mara simu inaita, jina langu twa akisema, mama yoi kitandani, ama siwa leo wa kesho. Na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Nino mtoto wa keke, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, hali dunia lishagolewa. Kiza majisho langu mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, therapy mora ndo mpaji. Matatizo,
matatizo, itakwisha lini? Matatizo, kila siku.
Kiangazi masika ukichanganya, vyote vikashuka kwa vitanielemea. Takosa pa kushika tavavanya. Wewe ndo mwandani wa nilokuzoea. Ntunza vyangu visiri kwenye kunisitiri. Fundi mitambo kinga yangu ya mwili. Sieni pabiri kuchoma chango. Sitaki kafiri jangiri. Mingi wa mambo moyo waka ukatiri. Kondeshwe mwili ajifanye rambo. Si unajua dalili ya mvua mawingu. Ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Nami si unajua nimeumbwa na wivu. Kidogo tu pressure ya shuka ya panda. Ni ahidi kama utatulia.
Baby, ni ahidi kama
utatulia.
Sibaki nkashika tama.
Utatulia.
Baby, ni ahidi kama
utatulia.
Wasinibie changama.
Salamu ulizonitumia zimenifikia. Nipo salama ta usijali. Nalishwa vitamu vinono Nigeria. Dunia niangamia. Enzi twadalika na pokidali. Nimekusahau na kumbuka tula kojina. Kidogo angalau beho wa mizizi soku katashina. Penzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina. Nime ukani dhara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu ni kuishia.
Ninge kupa nini tena.
Kula yangu ya kupapasia.
Kumeza ukatemba.
Misi na gari.
Ninge kupa nini tena.
shombe shombe mtoto laini laini ana waka waka wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapa tapa minawe paka kiyama tuombe uzima waroke kwa kuchutama na wasimame wima kamwe watopata mwanya habisi fitina wapike mabilinganya situtoke dina nalegea ukintazama yako macho nalegea ikigusana yangu na yako yangu na yako katoto hodari
hodari wa mapenzi
jamani hodari
hodari wa mapenzi
mchezo ya chumbani hodari
hodari wa mapenzi
I wish ingekuwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani ama niwe fundo kuigiza kakanuma masanja joti usiwe mbali nami my darling I need you now uwe na mi haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love usiwamini ukisha wapa wanakwenda o basi jilegeze ni kubebe mgongoni nika nikudekeze ni kutunze kama mboni wakija wapote nifanye kama uwaoni kisha uniongeze ulivofunza unyagoni oh baby asa dansi ni kone wabami jo ululu femi oh baby asa cheza ni kone uwabami jo basi cheza na mimi mwyongo warofahimi mchungu kiruziwa same mara sabini uzungu sajaliwa kepena chunga majini kwenye ufungu pareniwa kumbete paritini kwenye tundu kama njua uyu wangu nyoma kutu sini jena kibiriti
asawe
benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti
asawe
nipatie vya kita nani nipe paka kwenye kiti
asawe
ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti koba sijilegezi niko bebe mgongoni kita nani nikolezi kwa mbunu ya kingoni kisho ni bembeleze nirudisha utotoni weka mate niteleze kama nyoka pangoni oh baby asante sikidogo oh panecho ululu peni oh baby asacheza nipone uwabakinyo basi cheza nani Zako I feel so good Pindi nkikona Awo mwendo unafanya kusudi Na uliposhona Mati unakwenda au narudi Wakata kona Nyuma kakatuni za masudi Ulivyo nona hey, hey, Hivi unapenda wavifuwa karohoti Ama sana Au waze wakununuwa waganoti Ama sana Oh, oh, Anita Macho kama unanita Sasita Shepu vela sidita Anita Macho kama unanita Sasita Shepu vela
Shumi 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 Unaviones Shumi 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 Waonesho unaviones Shumi 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 Unaviones Shumi Show me, wow, no show na goddess.
Umenifinyanga kama Madonna, Makonde na Nonya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na mawenge, wambie wela son. Wakiringisha peremende, nitakugawia kona.
jaribu mabaya sana oh. Na wendo doctor kunitibu niwe salamu oh. Oh baby Anita macho kama unanita sasita kiuno kayo ndo sister Anita macho kama unanita sasita kiuno kayo ndo sister.
Chola kukonyeza na mikogo kashakira Nyuma mkia pweza, shepu katapira Michi tunazozi cheza, kitandani funikira Ameniweza na pumua kwa mipira Tena, kiuno laini, chuchu dodo dodo Kitofu ni kipini, toto jojo jojo Nyumba rojo rojo Katoto ndizi maini Yani soto jojo jo.
Hey! Ago gaga
Aye.
Fanya kama unataga
Aye.
Usifunje chaga
Aye.
Ongeza masaga saga
Aye.
Ago gaga
Aye.
Fanya kama unataga
Aye.
Usifunje chaga
Aye.
Ongeza masaga saga
Basi wongeshi
Na 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 na
na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Uturi kajifisha Vidore nasimamia Ukingoni nafikishwa Nani kosha mwili Kwa maji ya madafu
Yendo koja Nana nifunza kucheza rafu
Anijua tumbo la ngiri Kwa mafuta ya karafu
Nikichonga Ana nikanda kwa mabarafu
Naga
Majuzilia
Kwa Biblia Nashika na masafu Na bingu dunia Funika kibakuli ifunua Moyo wafura Sura za mafedhuli nye usifi Zime wafura Wasome kwa zaburi wa Galatia Hawashindi kudura Hili penzi tanuli wakivamia Litawavulula Hani kuna nazi Mini kamu etui Tule walimbazi
Yetu mapocho pocho
Nisha tuanze kazi Usiku kwa asubuhi Walitumwa geradi
Mambo ya soko
Penzi sarafu Inapande Kiyo wakidanganyi ma Umejipodoa umepodoka Mwendo na shepu Yote mwanani Misuru wari ya nidondoka Tukimbiza nini sarome wangu Iyo michezo ya jogo Ona watiza majini sarome wangu Ukimuona jongo Inama kidogo Shika magoti Minime simama kama ngongoti Mtoto jojo Sio roboti Chumbani bingiri bingiri Saba sote
Unante kenyaga ukinyonga sarome
Unante kenyaga
Unante kinyaga ukinyonga kweri
Unante kinyaga ukinyonga
Orera makuru vani Orera ngame Orera nyurazari vani Orera ngame
Utamkolea aprokoto Tengani tengani vani kwa moto Utamyongea msokoto Temesu mkali kama koboko
Mwapenzi ya nangipa shita
Shita mama
na misita macha mala ni famineso nonna na ni famadeso suera materena geto tamna beni gereso na kula kwa macho five star girls in jezo everyone kweli mie amini kamata kwa jinsi nabwa mwangalia lakini badia na misita macha
Narangi frani ya kimanga Ruga rafuzi ya kitanga Sombi ya kapita na kanga Nyuma figisu majanga Anamona kungonya tena alivyo shona Umu kama katuni wa kuchora Asingida dodoma kitanda ni sodoma Kiuno kama nyuki dondora
Mwenilu watu sunge na gira Osijeleta lefari kampira Chumba katu sijo kanzira Kashiko na ushizi nyutahira
Mtoto jeni mkiri Mbake nani shigiri shigiri Asa hikiri giri gigiri Yenda mama chibuli chibuli
This is a good boy, cash kick the track
Guga miss Betty my story
Guga miss Betty my story
Mami yuko fine don't worry
Mami yuko fine don't worry
Hakuna no makuna ngori
I'm looking fly like a butterfly.
Yobra 254, contact with Wings at 0706-827-125.
Cause you are so beautiful, my girl. Lakini unanchanganya, baby. Una machali wengi, friendly. Siku cheki kila weekendi. I gotta feel some jealousy. Mina kupenda baby daily. I gotta kiss you baby daily. Let's see my niggas show my baby. I'm so jealous, ooh girl. Buga miss baby my story. Mami yuko friend don't go.
It's on his mind.
Wako tena sitamani Nilisha jua nilivaba Unajipya Kurudi haiwezekani Lisha lioga janaba Nikajisafisha O maradhi yangu Yamepata muguzi Mola wangu Amenivusha viuzi Pole mwenzangu Unokesha kwa waganguzi Nishapata wangu Anojua nogesha chuzi Na Ananipa mapenzi na kunijali dia Ya nyuma ni asahau Na Anamaliza tenzi Kutwa kunisifia Kwa methali na nahau Kwengine nitakini
Namangania
Nimechoka kwa single Natafuta mrembo Toka Mombasa Nairobi Susumila Fanya mandingo Nimpate pendo Ama Kiara Kobi Vipi Vera Sidika Nikiwa nae Ama tani tenda Kama utile ni achane nae
Wabongo mnapenda kiki na masinema Ona uziwe na shishi au sepe tuwe ma
Kiwaona warembo warembo waguse upote Wanapenda skendo skendo kama kina kote
Kwetu wanapenda poti kuwa makini Bora uwe na poti au officialini
Ya nini mikiki mikiki tuapoteza muda Sema vipi tamiliki mrembo huda
Kwa kwatu waamini kishahidi buda Nilimpendaga kibibi haka nichuja
Kibebe, asa kibebe, sembu kibebe Sio kibebe,
realize
Oye kibebe
Asa
ji bebe,
bebe
kwa sasa
Siyo ji
bebe, bebe
Asa we, boja ji seti
swali susa na kula. Fanya wainama kisha rotate. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwaonyeshe sinema wakina feti.
Asake mejo.
I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Majinkolo jipodogo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Majinkolo jipodogo.
I like it.
Kikupa jo godo.
I like it.
Uno la soto jo.
I like it.
Oh yeah. Bebe bebe. Asake bebe bebe. Emo jibe bebe. Si uji bebe bebe.
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu kwachu.
Nitanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Hii penzi walikome washakuna ku
shakuna ku.
Baby sokororo kerewa naija
soko soko
sandumboro marewa aija
roko noko.
Mi kwako shoti atakila leo vimba
vimba.
Ukuchekeche kama wakila mkude simba.
Asato nejo.
I like it.
Unatancho godo.
I like it.
Majinkolo jikolo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Majinkolo jikolo.
I like it.
Kikupa jo godo.
I like it.
Uno la soto jo.
I like it.
Oh yeah.
Katika, 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 katika.
Nina midadi kaya rumba, kibao kato kinyonga. Kufuko nina mabumba, lungu nichi lina sunta eh. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni uno feni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni uno feni kunata. Tena jifunge na ngata.
La 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 la. Katika, 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 katika. Katika, 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 katika.
Yale katoto kami, kako ningingi. Kame kazika ningingi. Nyuma mbwi, kako mbwi mbwi. Kana misifa shangingi. Nikafisa kitambo. Leo kame nasa chambo. Kapakia na mkando. Kajegeje karambo. Kana michezo ngomani, sindi mbali zombe. Nami nampakia za buwani muo kwa jangombe. Leni kana niko shaga ro o o o. Pagana si mama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, ola tendea. Yali siwezi kutembea. Cheche vena chechenea. Yani hadi nalegea.
Katika, katika.
Sirani shilingi baby. Kupendana zamani ndo wanavyosemaga. Wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby. Wakisha vyona vya ndani basi wana kumwaga. Ndo mana ukichelewa dukani mieka moyo kandani dunaga. Nawaza isije mangi jirani akakuanga kilo ya unga. Oh oh. Maya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kueke wazi ya nini mkufiche kiambe. Tumeumbiwa shika maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo rikai.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni, aje,
ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, 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 onyesha unifofunzo,
ainama,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
ainama,
hey, hey,
shika ukuta,
ruksa kutunza, so sura so shepu, nikimwona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani, hey, baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best in my mind pamuto bakongo kabila madongo lunyamila and she so sweetie vanilla she the best in my mind,
oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby kwa bedi, hey. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni, aje, kamependeza kupitiliza nasemaga kadamshi akicheza na nimaliza alinangata matamshi kamependeza kupitiliza wanasemaga kadamshi akicheza
cheza na nimaliza Alina ngata matamshi Singida Dodoma Twara na Kigoma Singida Dodoma Twara na Kigoma
Kutoka zamani, kasuchobo kama zidani Chenga nyingi ntafungisha Kana wakagiza, nakabaka tabaka mizani Kote kote napigisha Baby watagwan, katoto ketuka pojiani Uhakika mezi chisa Roke! Wakimita buzi ni chune Tena linda kidogo Wamiga nirusi wanune Ongeza mwengwe mikogo Wakimita buzi ni chune Tena linda kidogo Wamiga nirusi wanune
Kamependeza kupitiliza Wanasemaga kadamshi Akicheza na nimaliza Alinangata matamshi Kamependeza
kupitiliza Are you lying?
Kama imetulika na kunirudia isiwe tabu Usiufosi moyo kupenda usipo sahili Yani ni kungangania shachoka kwe kwa sabu Siwe siyo na mapenzi nisha khairi Tena niko tayari vipigwe zinubi kengere kwa shere Kinaga ubaga pele umati tuachane Kama autojali tuite wambini mabadwi na mashe Yaishe la kasa kwa nini tutesane Kweli wendo ni kupendae Hila unanipaka dhabu jina Kusitoane nyongo Na kama umenichoka Miache kistarabu jina Usinipe chongo Yeah Kweli umebaki kongo Nyama sina ni mifupa Na yona nombo Kabisa swezi furukuta Penzi kiporo Nimesha china lina nuka Uishi kokoro Urukusha ni kutwa kucha
Mora tuwa chane
Mora tuwa chane siwezi
Mora tuwa chane
Yame nishinda mapenzi
Mora tuwa chane
Majabu, kina nizonga kizaza Kila maesabu, inayopiga ya nakata Na isi mababu, mizimu yao imechachama Au sinatawabu, mola nionyeshe yota yaja Kulia nimelia, nikamaliza leso Nimekosa kipendaro Nikasubiria Uenda kaja kesho Nipo dodo sako tengo madro
Mwenye mapenzi atoke Anipete Joto pepe Anipepe Niwe mtoto tete Otete Anideke Deke deke
Niniepuke gundu
Oh oh gundu
Benzi nina nichachia gundu
Oh oh gundu
Muxi ime nichukia gundu
Oh oh gundu
Benzi nichachia gundu
Muxi ime nichukia gundu Muxi ime nichukia gundu
Lava lava baby
What is it down?
Oh baby ningate shingo Shingo Watch my love love bite Love bite Why you was it for single Single Walking on a now it was it Was it Yeah Why
tumia nyuma bingi bingi tofu ni kipini shanga bangi nani pagami kiwili wili tukiwa wawili 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 ni uno kiindi chori chori na pyojua kulisa kakachi nani pagami kiwili wili tukiwa wawili wawili wawili
maonyesho na vyodondosha kapota boki uno bambucha wamera ukamini likesha walikutaka waka kukosa ehe
Dondosha, idondosha ya Idondosha ya
Dondosha,
idondosha ya Idondosha, idondosha ya
Dondosha,
idondosha ya Idondosha ya
Dondosha,
idondosha ya Dondosha, idondosha ya
Aya dondosha, krikiti kata Kiuno minjuka, dona nikosha Hapo swadata, fanya unabinuka Basi dondosha Sindimba chakacha, ndumange kapuka, wali dondosha Fanya kunija chafya, nizidiwe huka
Nyonga umejaliwa, kakumba mama Utamu sukari ya miwa, uko mwanana Weni umetunukiwa, we mwanalana Kumesha wanokufizia, paunya
Haya kudededede, haywe Nyonga sogeze, haywe Nise benze benze, haywe Haya jibebe bebe, haywe Fanyo na dege dege, haywe Jile geze geze, haywe
Shopping mwendo kuchanja Sponsor, tanga Kuchune komesha viranga Basi vimba, tamba Ulo, waki kuchamba Oh la 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 Chelsea mangala Makanda Oh la 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 Tukale sangara Mwanza Oh la 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 Nyele chotara Kinanda Oh la 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 Yeto papara Nisamba
Oh yeah, dance limpopo, dance so kusi Do for me so cool, make me confused Bring your body close to me Something nice, something sweet Monika, ijeje, mambo rote rote Kanipa, imege, ila goja kwanza When you hear the sound
Mitani makana aki Kongi misoti mikuta saki Ini jiwa koyo Take me to love koyo Ibi di babobo Ise mika dumanyas Roboto, 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 roboto Roboto Roboto, 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 roboto Roboto Ise mika wana
badaki Shati, tuzirudi kibongongo Mpaka jinyani do chido, do chido, do chido Do, a baby do chido, do chido Boya do,
yeni do chido, do chido, do chido, do. I tell me do chido, do chido, where do?
When you hear the sound.
Roboto, 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 roboto.